know you hear me. Kwa uchungu la nitoka chozi. Popote ulipo wendo mkombozi. Haya ya wali mwengu yote wali nazi. I don't drink ibali mi. Mina jaribu kukueka wazi. Mana ningeweza hata kula ganzi. Ila naogopa kuficha maradhi. Umeamua mamuzi magumu. Umenibebesha nzito hukumu. Sasa yananizidi majukumu. Na hivi sina wakumlaumu. Ndo nimekwisha. Mwenda pole na jikongojae. Wako sina zaidi la kusema. I'm sorry ndo kubwa yangu hoja. Rudi mimweza koni mekwama.
Nina mapepo.
Baby rudi unipunge.
Nina mapepo.
I want to have you every day like it was injection. On my mind, I'm losing attention. Mata body, I feel vibration. Najitahidi nipate yako communication. Ila ndo hivyo sina ata connection. Nipo mrama, nimekosa direction. Yako taswira, imebaki kichwa ni londo shida. Muda wote na kuwaza, kuwaza. Kweli umenipumbaza, pumbaza wo. Umeamua maamuzi magumu. Umenibebesha nzito hukumu. Sasa yananizidi majukumu. Na hivi sina wakumlaumu. Ndo nimekwisha. Mwenda pole na jikongojae. Wako sina zaidi la kusema. I'm sorry ndo kubwa yangu hoja. Rudi mimweza koni mekwama.
Nina mapepo.
Baby rudi unipunge.
Nina mapepo.
Oh, yeah, Lonnie.